www.malawi-musiclife.com.
Ni mtima wane ukunipalila na kusoba, ukukumba ukalenge pafupi, kumanya ya ikuti ningagusange nkuni.
Kampa, kampa, kampa.
Ukanile kachite mwachikunozga, pala paka wa suzgo nte ukanipalila nkanozga, kweni kunichimbila suzgo unganozge.
Kampa, kampa, kampa.
Come back, baby. Chite machinga malangeti ni bola yai. Hukumanya yai umongu kutemwela. Chite machane paiwe chili kumalila. Ulikuni bila mutima wane. Naku uchimbila mutima wane. Suzo ni vichi nane ni manye. Ulikuni lekela mafumbo. Ni mutima wane ukuni palila na kusoba. Fupi kumanya yai kuti ningagusange nkuni.
Kampa, kampa, kampa.
Ukanile kachite mwachikunozga, pala paka wa suzgo nte ukanipalila nkanozga, kweni kunichimbila suzgo unganozge.
Kampa, kampa, kampa.
Deka ndi mazivela chisoni, chilichose unkafuna ndika kupangi. Deka funa tiziva kukoma muchi konti, kuma ai mpaka kunditawa.
Ulikuni bila mutima wane, naku uchimbila mutima wane. Suzo ni vichi nane ni manye, ulikuni lekela mafumbo.
Ni mtima wane ukuni palila na kusoba, ukukumba ukalenge pafupi, kumanya yai kuti ningagusange nkuni.
Kampa, kampa, kampa.
Ukanile kachite mwachikunozga, pala paka wa suzgo nte ukanipalila nkanozga, kweni kunichimbila suzgo unganozge.
Kampa, kampa, kampa. Mtima wane ukunipalila na kusoba, ukukumba ukalenge pafupi, kumanya yai kuti ningagusange nkuni. Ukanile kachite mwachikunozga, pala paka wa suzgo nte ukanipalila nkanozga, kweni kunichimbila.
www.malawi-musiclife.com.